tunapenda zetu kweza. Kila time kuangalia usoni ma sio kama nukausane na kusema ulimu maunafanya nkosa kinena. Ingawa moyo hautaki uweke tena wazo kichwani linabi
kukweleza
vipi vibayo kinichi
bembeleza
na isijui bembeleza utakatala fumi utanumiza. Kidesign na kuangalia usoni ma kuna signs ya kuita kumachoni ma kitu flani umefazi kumoyoni ma unachotaka ni anze mikusema. Hapo nafanya ni jone
itashinda,
hapo nafanya ntamke
napenda,
ila machojibu mdomoni ni tofaut na usemacho machoni. We dada mimi nanyumiza, we dada sijamaliza wuna katasimu please usikate ma. Hey, hello ma, hey. I don't like what you're doing. Feel like you're time to calm down. No, I'm not a mother, but I'm so busy. You see, mitawala rangi ya pinki kitu mbacho moyoni siridhiki, nachokomba tu zaidi ya marafiki inachonisha machoni unafiki. Tuge ya macho kwa sasa
na kata
mwaka tungeli kufika
mwaka.
Kwenye pato liku ujo mependeza, kwenye peni ukanyomba mikucheza, tuka dance na macho melegeza. Ficha kukweleza weni maliza mimi nina kweleza, nina kubembeleza baby please baby girl. Mino natamka we kukona nataka chonge ana kwa ana baby please baby girl. We dada mimi nanyumiza, we dada sija maliza wona kata sim please usikate ma. Hey hey hello ma,
umenielewa mbona unachelewa sana.